Ndiyo ni kupa malezi Wikendi pia njo tuspendi Maneno maneno umispendi Umeumbo kwa udongo Ama mchongo Nikitazama napoteza ga ubongo Baby we ni moto Kala moto Hata wakubwa walisema we mtoto Ani tupale piki piki ama kwa gari Nataka ni kupeleke mahali Zako majigijigi na yako shepu Lazima mini peleke mahali Itakula kwao, kwao Wanagele hao mami wao Itakula kwao, kwao Wanagele hao mami wao Itakula kwao Shavuni kunichomu mdomoni Asine chiti na pendo na kiuni Eti kunipenda ndo kumbe kuninenga Baby no 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 I got love for you I wanna do what you want me to do I wanna be my kabaru Okini gana gana mama So pretty girl tell me where you meant to be my baby Naira ne wana oju like my baby Girl, I got the wind to fly. Niku bebe niende nae. I wanna talk with number bye-bye. Eti mimi na etu fai. Baby, no, no. Wawa kome kabisa. Baby, no, no. Kweli wakome kabisa. Kira kitu nacho, unacho Agamba tako, tako Kifuani kuna lato, apo Ama tucheze tapo, tapo Nikitaka kujikuna Na msogerea kidogo tu Koshi my baby You know I don't deserve to be alone Hata kama ni pesa, ntako paro Sinini sema na kufeel Oh baby, in my heart, in my veins